Galasinaabe simore nay. Jidmi wiide ko do dono woni cukalel do ala ko serte maccudo dende de ko kanyum jey jawdi bammu fof ngel waddete ko toppitobe watulabe haande lajal gal bammagel tajingal yonti fof enen ne kay de gonden cukolonde gonnaden koy kalfaandi gede de aduna tugni de kono de saha tajado o timmi Alla neli biyumo debbo jibini dum jibina e jimaade sariya ngam sawtude be sariya jimnobe dañel wontude bibbe Alla nde wonno kon bibbe Alla neli ruuhu biyum o e der berde men ene wulla ene wiya abba baba kono non on natti wonde maccube on gonti bibbe kadi bayri kon bibbe kon ronobe sababu nde Alla nden nde on gandano Alla nde gonno don koy kalfaandi Allahji funti funere kono jondo gandon Alla do walla mi wiado Alla andi won do holino baawi ton ruttaade gede lefde e gala nafore be aduno tuugni de holi sababu odon jido ruttaade kalfaandi majji odon batti hakkilaji mon e won nyaldi won lebbi won sahaji e won kitale mbodo huli ko tampanmi on ko fof ko wonti mere bandirabe mbodo nyaago on yon baano amni tawde mi tawti won on metinani berndam hay saha goto sabu odon gandi ko rafi cellalam gal addani mi habrudi on gadanul kabaru mojo kono onon fof e jewtindirede lefre bandu amde on jawakimi on ufnakimi on jabburimi no malaika allani no yesu almasiuni nden non holita sumbede monde nati mbodo wawi setnade on ina jaranno on lognitande mi gite mon so ina wawno wonde mata ganyirdon mi joni koko kalnan mi on gonga ko darne debe darani on de mojjani be jidi ko serndude on e am mbele odon daranobe woni ko feewi ko setanede darne mojjere e kala saha taw wona e yesam tan cukalonam kon jaranar mi ha joni museki ngatewere haande almasiwo mahi e mumen fof ko ni ko min yidi yondirde mon mbele mbodo danya no kalanirmi on newuya ngati kabaru mon ene jibimi onon yidbe heddade e sariya be mbele on nanani ko sariyo haali ko ngati windama Ibrahima ina jogino bibbi dido worbe hen goto danji dum koy kordo hen goto koy dimo bi kordo o jibinira ko duhol kono bi dimo o jibina koy dow fodore dum won ko anno minta ben rewbe dido ko aadiji didi hen goto ko mo hayre sinayo on jibinanta ko macungagu ko on woni hajiratu ko hajiratu woni hayre sinay wonde arabinde o mo yerondiri e Yerusalem hande o ngari kanko e besgu makko be goni koy maccungagu Yerusalem gondo dow o non ko dimo te ko kanko woni yummen ngati ina winda
an dimoro an ba jibinta welto an ba anda museki ngati were wullu feeko ngati bibbe goppal o burata hewde e bibbe gondudo e jom galle mum o
ndeke non bandirabe onon to bangi mon ko on bibbe fodore nde no isagani e on saha biddo jibinirado duholo woni e leptude jibinirado bawdo ruho ko non kadi wori ha joni kono holi ko bindidi bi ko
riw kordo o e biw ngati bi kordo rondata muk e bi dimo
hono non bandirabe en gona bibbe kordo ko en bibbe dimo